tsakisaka mina swi nandzike kahle loko ni ti xavela swi tsakisaka loko ni khipaka mina swi nandzike kahle a swi tsakisi kahle loko ni khipaka mina swi nandzike kahle loko ni ti xavela a swi tsakisi kahle loko ni khipaka mina swi nandzike kahle a swi tsakisi kahle a ku nandzika ngopfu mali ya wanuna ku nandzika ngopfu wa mali ya wanuna a ku nandzika ngopfu mali ya wanuna mali ya wanuna a ku nandzika ngopfu mali ya wanuna ku nandzika ngopfu wa mali ya wanuna a ku nandzika ngopfu mali ya wanuna mali ya wanuna
Minutani voi.